don't be
weka beat
promoter hapo tufanye kitu
bwana waje tusikie ah hii ni mbaya
I see tufanye
yeah more serious one and only katibu mkuu nyi wote umetaja hiyo jina najua mnatambua mosiria kuwa serious nyi ni majunior nikianza rap mlikuwa mnajikuna moja wenu ni mtoxic really kali ukinitaja msee usidiridari niko street kusaidia wa Kenya lakini buru boys wanakera ikibidi mtavalishwa nyi watoto zima hiyo bela mistari toxic na mwaga kwa damp side bila kikosi na bado mindo master Kayole wanakuita wannabe Owezi operate bila cannabis
Boya skiza mzazi Jisaizi niko serious Boya skiza mzazi Jisaizi niko more serious Boya skiza mzazi Jisaizi niko serious Boya skiza mzazi Jisaizi niko more serious
Najua mkona challenge Nitaje ndio mtapu hiyo fanbase Na hii kazi ni kisare I swear mtasahau hiyo talent Kwanza niko ready kuwekelea mado Vikundi viwili vichafuane bato Na bull crowd kama Odinga Ni hata mjaoga ubina Hii amwezi rudisha Mana saizi yenu amwezi ngurumisha Na bull crowd ka Odinga Ni hata mjaoga ubina Hii amwezi rudisha Mana saizi yenu amwezi ngurumisha Boya skiza mzazi, jisaizi, niko serious Boya skiza mzazi, jisaizi, niko more serious Boya skiza mzazi, jisaizi, niko serious Boya skiza mzazi, jisaizi, niko more serious